era jino simwagala njagala gwe nabyo byewali oli mukyala wange eka yamanyi bwensula n'obudde bwe nkufunira ngoyagala okukulaba malamu nimbaleko kimanya kusabya kifuula ekyama mukyala wange muleke yeefuge
okimanyi oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza okimanyi oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza
sugwe kanyanya tompulira buli tumbi nosumbuwanga meseji zosindika zinjane kiki munno tomuwa kukatibwa bambi amanyi gye twava gwe wasanga kiwedde n'obuukira yanyiriza n'entemagana n'osalirwa akajanja nsabyo kakendeeze munnange okimanyi eti munoyo gwowaana
musajjaokimanyi
oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza okimanyi oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza
kizo bambi tubalimbalimba nnyo okubeera mwe nebeewona nkulisayo obubeera gwe nga makombo genkuleetedde lowoozaawo kyemakusaba ebyaffe bikomeeno tasaana kumanya ti bambi akafiira
mukimanyi oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza okimanyi oli webalikiriza omusajja gwoyagala siwa oba mube bambi kyolemerako bwotyo olinyongeza
n'abasajja mwetege enkola gye mukola sinungi mugireke kubakyala bafumba mikwano kiba tekikola amazima munnakugambye nti ndeka ndi mukyala mufumbo kwate nolemerako kiba kikyamu munnange bajja kukukola ekibi kubamu akafaananyi ng'owo omusajja mulemeddeko osasire mukyalawo bambi gyayite bikemala bantu
omusajja oli webalikiriza mukamunno tomufuula atewa oba mube naawe tolemerako bwotyo olinyongeza omusajja oli webalikiriza mukamunno tomufuula atewa oba mube naawe tolemerako bwotyo olinyongeza omusajja oli webalikiriza mukamunno tomufuula atewa oba mube naawe tolemerako bwotyo olinyongeza omusajja oli webalikiriza mukamunno tomufuula atewa oba mube naawe tolemerako bwotyo olinyongeza.